olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/samoan.
Ua au maia se whaautuanga mai malo au whaatasi ina malo tele au se talia nei. I le onoa a fia o nisi o atunu ui le Pasifika, i le whaia e nisi o na taa itai, o whainga le whaamaoni ma le a miotonu po o le corruption. I le taimile nei o whaangaire la rolangi ma pui puinga mai le pepesi o le COVID sa fulumana iwa. I se fono tanga i Canberra i le vaias o nei, na sao noa le suyo malo au whaatasi i pui puinga o le Pasifika mai le corruption, po le whaatonu o le Regional Anti-Corruption Advisor in the Pacific, le tamaitai o Annika Withers, o le whaamama ina i nisi o atunu o tūla fono o na opui puinga o le coronavirus, e ono sawa i manisi o whainga le whaamaoni ma le amiotonu po o le corruption. O le whaaiunga o na tūla i maiai, o le whaingatale i atunu o le Pasifika o na toe foi i se tūlanga manuia i o lato watina e o tamao ainga, i se teimi, e mai ai le pepesi o le coronavirus.
Under the emergency COVID-19 circumstances, some countries have relaxed safeguards on transparency, oversight and accountability mechanisms and limited open access to data. To address the emergency, there is also a tendency to waive procurement safeguards, withhold information, and suspend measures designed for constructive engagement of multiple stakeholders in various governance processes, enhancing significantly the risk of corruption. Economic recovery, along with health security and stability, would be seriously hindered by corruption. As a consequence, economic recovery and stability would suffer.
Le whatonu o le Regional Anti-Corruption Advisor in the Pacific, Annika Withers. E le ngata ele tolu piliona tala au se talia e maua e atunu umai le atunu o le Pasifika mai fesoaswani po o le Foreign Aid mai atunu uifafo i tausanga taitasi. Na umai e Annika Withers se lapata inga ile malo tele I le ono si itia o whainga le whaamaoni ma le amiotonu po o le corruption I le Pasifika o na o le pepesi o le COVID sa fulmana iwa. Na ia whaasino I le tele o tupe na le iloa, pe na whaapefea o na whaonga aina mai fesoaswani I tausanga ua mawae. I teimi o whaalavelave whaafuase I whaanatura I le Pasifika, e pei o a whaa, lōlonga ma tsunami.
There are multiple examples from previous health emergencies and natural disasters of money being dispersed to individuals rather than organizations, duplicated payments for supplies, disregard of procurement procedures, and patients being charged for health services and medicines that are already paid by international donors. Regrettably, COVID-19 is providing ample room for new and existing forms of corruption to flourish. There is little doubt that there is increasing corruption and this will exacerbate the economic damage that the virus is already causing and make it harder for Pacific Island countries to recover.
Annika Withers, o le whaatonu o le Regional Anti-Corruption Advisor in the Pacific. Na whaali ai fo I le whonotanga le nei Canberra le vaso nei le tāua o le tūlanga o Ekalesia ma lotu keresiano I le Pasifika I mata upu I le atinae ma fesoswani. Na sao noa Dr. Sureka Corringe o le Uniting World, o se lala o le whaalaputuputonga, po se whaalaputuputonga ale ekalesia so o whaatasi le Uniting Church, I fesoaswani mua tunu uifafo, pe o fesoaswani ulo o mawatu mua tunu uifafo, e yei taimi e le o onga tasi ei fesoaswani, mamana onga moni o atunu o le Pasifika, e pei o le whaafita uli I fefaatawa inga, atoa I mawhaafita uli o fesuia inga o le tau.
I think that we need to make sure that our other policies and how we work holistically, particularly in trade agreements around our aid program, and in particular how we as a country address climate change with our internal policies, is going to play a significant role in whether our approach to the Pacific is seen to be genuine.
Dr. Sureka Corringe, Ole Uniting World. O whaafita uli fo inei na whaamamafa e Stephanie Leiloa o le whaalaputupotonga le Caritas olo ngafa ma fesoswani le kalesia katoliko roma mo tunu ifafo.
For the Catholic Church in the Pacific, these priorities include environmental protection, climate change, and increasing participation of women and youth in decision making.
Stephanie Leiloa ole Caritas ma ole reportina fa maopopoina a Greg Diet mo le SBS News.
Like, share, ma faali sa finangalo, muli-muli ile SBS Samoan ile Facebook.